ndabara mukije muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe kimwe mu bitekerezo by'umushinga w'ubwiyunge nyakuri ku birebana n'amoko y'abanyarwanda. Ikiganiro mugiye kukigezaho nanjye musomesha Aloyizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Ndagira nti inyabutatu nyarwanda ifungiyemo inzira karengane z'amoko ya politiki. Ukwishyira ukizana biri muri kamere ya buri muntu. Iyo nteruro niyo natangiriyeho mu gitabo nanditse ndangiza amashuri makuru mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ku birebana n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko n'uburyo rihanwa mu mategeko mpanabyaha y'Abanyarwanda. Inyito y'icyo gitabo nayihisemo kubera ibyo nari narabonye mu kazi k'inzego z'ubucamanza nakozemo mbere yo kujya muri ayo mashuri. Akarengane bamwe mu bagororwa kera bitaga abanyururu bakorerwaga n'abafite ububasha bwo gufunga ndetse n'abatabufite bagafungwa bazira ubusa mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'igihugu ndetse n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu barengana ariko bakabura kirengera. Nasabaga ko abo bagororwa barekurwa. Muri icyo gitabo nerekanye ko ababaga babafunze muri ubwo buryo batabihanirwaga kandi nyamara amategeko abiteganya. Nyuma y'amezi atatu gusa intambara yahise itangira mu kwezi kwa cumi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda maze ibintu bijya irudubi. Kuva icyo gihe akarengane kariyongereye kurushaho kubera imfungwa nyinshi za politiki zaziraga ubusa. Nyuma y'intambara na jenoside imfungwa zabaye nyinshi cyane mu magereza ari abakoze iyo jenoside n'abandi barenganaga. Mu kazi kanjye kubwavuka mfatanyije n'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu Liprodor natanze ibiganiro hirya no hino mu gihugu ku byerekeranye n'amategeko agenga ifatwa n'ifungwa mu buryo bwo kwigisha abaturage uburenganzira bwabo no kwibutsa abashinzwe kuyubahiriza aho ububasha bwabo bugarukira. Ibyo ni mu butabera. Muri iki kiganiro ndashaka kwerekana ko no muri politiki Abanyarwanda bamaze imyaka myinshi bafungiye mu yindi gereza yitwa Inyabutatu mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kubera izo mpamvu bakaba bakwiye kuyivamo. Muti ibyo tubwiye ni ibiki? Ni kubera ko abatubwiye ko Hutu, Tutsi na Twa ari amoko y'Abanyarwanda hari byinshi baduhishe. Ntibatubeshye gusa ahubwo baratuboshye badufungira muri iyo Nyabutatu baturenganya. Nuko badutera ubwoba ngo niba udashaka kuba Umuhutu, Umututsi cyangwa Umutwa ngubwo nturi Umunyarwanda. Kera ngo umwami wenyine niwe utaragiraga ubwo bwoko. Nyamara birazwi ko abami ngo bari Abatutsi. Guhatira Abanyarwanda kuba mu Nyabutatu ubabwira ko ari wowe wenyine udafite ubwoko kandi uri Umunyarwanda nkabo, ibyo ni igitugu cyubakiye ku kinyoma. Ikindi gitugu nanone ni uguhatira Abanyarwanda kuba mu ishyaka rimwe ngo ni uko ari ryo riri ku butegetsi. Ibyo nabyo Abanyarwanda turabizi. Uko ingoma z'ubutegetsi zagiye zisimburana nako zakomeje kutubeshya no kutuboha. Abategetsi bamwe baratubwira ngo Abanyarwanda twese turi mu mbaga y'Inyabutatu ibumbye amoko, abandi ngo twibumbiye mu bwato bw'ishyaka rimwe rukumbi ritavangura amoko, abandi ngo twese turi mu muryango umwe w'Abanyarwanda utagira amoko n'ibindi n'ibindi. Abo bose ubutegetsi bwabo bakabushingira kuri ayo moko. Disikuru zabo zikarangwa no kubeshya ko ngo intambara zacu ngo ari za moko, bakaduhisha ibibazo by'ubutegetsi bafitanye hagati yabo maze bakabigereka ku moko bakayitwikira. Iyo ni imwe mu mpamvu mvuga ko ayo moko ari aya politiki. Ndaza kubisobanura. Ibyo binyoma bigomba rero kuranduka burundu, Abanyarwanda tukibohora by'ukuri. Ingingo ya kabiri y'itangazo rya UNESCO ryo ku wa 27 Ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 78 ku bwoko n'akarenganire gashingiye ku moko, iragaragaza neza ko inyabutatu nyarwanda nayo yuzuyemo ikinyoma kironda koko. Iyo ngingo irashimangira kandi ibikubiye mu nyandiko n'ikiganiro nise Nitwibohore ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki. Ubwo nerekanaga ko izo ngengabitekerezo zihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kubera ko inyandiko y'umwimerere y'iyo ngingo iri mu rurimi rw'Igifaransa, ariko nkaba narayihinduje mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, nahisemo kuyisoma muri izo ndimi zombi. Igizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere kiragira kiti: inyigisho iyo ari yo yose igereranya kandi igasumbanya inkomoko z'amoko by'abantu ku buryo iha bamwe ubwibone n'ubuzare bwo kuyobora abandi no kuba babishatse bashobora kubatsemba nk'aho bo atari abantu buzuye, isumbanya abantu. Bene iyo nyigisho nta reme ifite, ntinashobora kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe ishingiyeho, ikaba ahubwo yototera amahame remezo n'imigenzo myiza biranga inyokomuntu. Mu Gifaransa icyo gice kiragira kiti: toute théorie faisant état de la supériorité ou de l'infériorité intrinsèque de groupes raciaux ou ethniques qui donnerait aux uns le droit de dominer ou d'éliminer les autres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements de valeur sur une différence raciale, et sans fondement scientifique, est contraire aux principes moraux et éthiques de l'humanité. Igice cya kabiri kiragira kiti: irondakoko rigirwa n'intekerezo zose zishingiye ku mavuko n'ubwoko, imyifatire igendera ku karengane gashingiye ku moko n'imyumvire ivangura. Iryo rondakoko rikagaragarira nanone kandi mu mabwiriza, amategeko, imigenzo n'imigirire y'inzego za Leta ziba zarashyiriweho kwimakaza ubusumbane mu bantu ku buryo hahoraho imyumvire ififitse mu mikorere n'imibanire y'abantu bihereye ku busumbane bwitwa ko bufite impamvu zumvikana. Iryo rondakoko kandi rinagaragazwa n'amategeko cyangwa amabwiriza bihumeka ivangura, rikagaragazwa kandi n'imyumvire kimwe n'ibikorwa byototera umubano mu bantu. Iryo rondakoko ni inzitizi ku iterambere n'ubwisanzure by'abarigirirwa, kandi rituma abarikurikiza bakanarigenderaho bagenda baba babi kurushaho, rikagonganisha abaturage hagati yabo, rikaba kandi n'inzitizi mu butwererane hagati y'ibihugu ku buryo rishyamiranya abaturage. Iryo rondakoko rinyuranye cyane n'amahame remezo agenga amategeko mpuzamahanga, kandi rikaba riburizamo amahoro n'umutekano by'abatuye isi. Mu Gifaransa icyo gice kiragira kiti: le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnalisées qui provoquent l'inégalité raciale, ainsi que l'idée fallacieuse que les relations discriminatoires entre groupes sont moralement est scientifiquement justifiable. Il se manifeste par des dispositions législatives ou réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et des actes antisociaux. Il entrave le développement de ses victimes, pervertit ceux qui le mettent en pratique, divise les nations au sein d'elles-mêmes, constitue un obstacle à la coopération internationale et crée des tensions politiques entre les peuples. Il est contraire aux principes fondamentaux du droit international et, par conséquent, il trouble gravement la paix et la sécurité internationale. Igice akarengane rero gashingiye ku moko witegereje amateka yako usanga karakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'abantu no mu mibanire yabo n'imiryango yabo iryo vangura rikaba rigamije no mu gihe tugezemo guhamya ubusumbane mu bantu bene iryo vangura rero ntiryagombye kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe rishingiyeho mu gifaransa le préjugé racial historiquement lié aux inégalités de pouvoir se renforçant en raison des différences économiques et sociales entre les individus et les groupes humains et visant encore aujourd'hui à justifier de telles inégalités est totalement injustifié. Mu bintu bibiri rero bikurikira dukwiye guhitamo kimwe. Kwemera tukarangwa n'irondakoko ry'inyabutatu tugakomeza kwemera ikinyoma cyangwa se tukarwanya irondakoko kandi tukamagana icyo kinyoma maze tugashaka ukuri. Inyabutatu ifungiyemo abanyiginya, abazigaba, abega, abasinga n'ubundi bwoko bwacu gakondo. Abo bose ni inzirakarengane zahatiwe kuba Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ku ngufu za politiki y'ikinyoma yatumye ubwoko karande bw'Abanyarwanda bwibagirana. Uretse u Burundi n'u Rwanda, hari ikindi gihugu mwari mwumva umuntu ashobora kugira ubwoko bubiri, abantu bagahuza ubwoko bumwe ariko ntibahuza ubundi? Umunyiginya umwe akaba Umuhutu, undi munyiginya akaba Umututsi, undi munyiginya akaba Umutwa? Handi byabaye. Na mbere y'uko abakoloni baza mu Rwanda rero, ayo moko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa nabwo yari aya politiki, kuko ubutegetsi bwariho nabwo bwari bugizwe n'abanyepolitiki, ari nabo bashyizeho ayo moko bashingiye ku karengane kakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi, ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'Abanyarwanda no mu mibanire yabo n'imiryango yabo. Nuko bashyiraho ingengabitekerezo ya politiki ivuga ko ngo Abatutsi ari aborozi, ngo Abahutu bakaba abahinzi, naho Abatwa ngo bakaba ababumbyi b'inkoni. Biba ari ibyo bitandukanye ayo moko, Abanyarwanda bashobora kuba bafite ayo moko muri iki gihe baba ari imbarwa. Iryo sumbanya abantu ririmo ikinyoma n'akarengane. Nk'uko iriya ngingo ibivuga, bene iryo vangura rero ntiryagombye kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe rishingiyeho. Icyo abo bakoloni nabo bakoze ni ugushaka kuyagira nk'aho ari amoko karande aranga Abanyarwanda bose, les ethnies, babikomoye ku karengane gashingiye ku moko, préjugé racial, bari bafite mu mitwe yabo kandi bavanye iwabo ngo kugira ngo berekane ko dufite ibidutandukanya, kuko bari bamaze gushoberwa babibuze. Icyo ni ikinyoma cya politiki bita mu gifaransa manipulation politicienne. Amoko y'inyabutatu niyo ageza abanyepolitiki bacu ku butegetsi na mbere hose abakoloni bataraza mu Rwanda, kuko ariyo buri gihe bakoresha. Abakoloni nabo baziye bakomeje iryo sumbanya moko kugira ngo nabo babone uko bategeka. kugira aho bemeza ko ngo abanyarwanda tutaremye kimwe. Nyuma nibwo abo bategetsi bose batangiye gucuranwa ubutegetsi. Abategetsi b'abanyarwanda bati ibiryo by'ubutegetsi ni ibyacu, mugomba gusubira iwanyu tukabona ubwigenge. Aho bababwiye bati turashaka gusubirana ubwigenge bwacu. Abazungu nabo bati ibiryo natwe ni ibyacu kuko twabishyize imisosi yacu kandi ntimuramenya gutegeka neza. Inkubiri y'ubwigenge ije, abazungu bagenda bateta ibirenge. Ari nayo mpamvu nyuma y'ikiswe ubwigenge, noneho muri ibyo biryo by'ubutegetsi by'abanyepolitiki bacu, abanyamahanga bamwe bifuza guhora bashyiramo umunyu, uwo ni umugani uriho mu Kinyarwanda, kugira ngo bakomeze kugira ijisho mu mitegekere y'igihugu cyacu kubera amafaranga y'imfashanyo n'inguzanyo baduha. Mu bihugu byinshi byakoronijwe nuko bigenda. Abanyarwanda bavuga ko amoko abaho bafite ukuri kuko ari amoko ya politiki, akaba no mu mitwe y'abayemera. Ariko n'abavuga ko atabaho nabo bafite ukuri kuko atari amoko gakondo kandi ntabi mu mitwe y'abatayemera n'abatayazi. Niyo mpamvu ayo moko ariho atariho. Harabura ikintu kimwe gusa kugira ngo yibagirane burundu. Harabura politiki impuza abanyarwanda, ni ukuvuga politiki ihamye irengera kandi yubahiriza uburenganzira bwa buri munyarwanda wese, kubera ko ingengabitekerezo z'ayo moko ya politiki zibereyeho kubuhonyora kuko zitanya kandi ziteranya abanyarwanda. Umunsi iyo politiki nshya yashinze imizi, abacuzi n'abacuruzi b'izo ngengabitekerezo bazahuriramo kuko bazagira igihombo gikomeye. Naho abacuzwaga ibyabo n'ayo moko babonera inyungu itagira ingano, bityo rubanda rwiruhutse.
cy'intambara zakomeza kwiyongera ikivangura cyahabwa intebe isari n'ubugome niko kidacumbikirwa niko cy'abantu bakomeza kuzira uko basa ukazira ubwoko bwawe kandi utarabuhisemo ukazira aho wavutse kandi utarahatoye twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa
cya kabiri tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso byerekana ko amoko agize inyabutatu ari aya politiki y'ubutegetsi kandi nayo akaba arimo politiki. Abanyarwanda benshi bamaze gusoma inyandiko no kumva ibiganiro natangaje ngira nti nitwibohoye ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki nkongera ngira nti igihugu kiramutse kiyobowe n'amoko ya politiki n'icyagendera ku mategeko bansabye gusobanura impamvu nemeza ko Hutu Tutsi na Twa ari amoko ya politiki. Dore bimwe mu bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere, buri bwoko bw'inyabutatu nta bisekuru bugira bizwi. Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ntibagira abo bakomokaho batandukanye bazwi. Ya ngengabitekerezo ivuga ko ngo Abahutu n'Abatutsi bavuye muri Chad na Ethiopia bagasanga Abatwa mu Rwanda rwa Gasabo ni ikinyoma. Abayicuzi bakinyaga ko babajijwe ibice bitandukanye bakomokamo mu Rwanda babura igisubizo. Ese ayo moko yose ko avuga Ikinyarwanda muri ibyo bihugu bya Ethiopia na Chad naho bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda? Niba se Abahutu n'Abatutsi barigira ururimi rw'Ikinyarwanda ku Batwa basanze mu Rwanda, izindi ndimi babo baje bavuga ni izihe ko batazitubwiye? Ikimenyetso cya kabiri, kuba hari abavuga cyangwa bemera ko abanyepolitiki bakwiye kugabana ubutegetsi hakurikijwe amoko ubwabyo, icyo ni ikimenyetso cy'uko ayo moko ari aya politiki koko, kuko ari abanyepolitiki afitiye akamaro. Twazamenya dute amoko y'abo bategetsi? Kutubwira ko ari Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ntibihagije. Bazatwereka ibimenyetso by'ayo moko yabo, badusobanurire intego zayo, kimwe n'uko berekana ibirangantego by'amashyaka ya politiki barimo. Cyangwa se bazatubwire niba bazemera gupimwa imwe mu myanya y'imibiri yabo nk'uko abakoloni babikoze, kandi ko bazemera ko imitungo yabo ibarurwa kugira ngo tumenye neza ubwoko bwabo nk'uko kera ngo babaruraga umubare w'inka mu Rwanda y'abagatunzi. Bityo bazatubwiye n'igipimo twashingiraho. Hazakorwa irindi barura ry'abiyumvamo ayo moko. Kubarura amoko ni ukuyavangura, kandi iryo vangura niryo turwanya. Ndi Munyarwanda wemera amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu wakwemera ko ibyo byongera kubaho? Hari kera tutarajijuka. Biramutse bibayeho, igihugu nticyagendera ku mategeko kandi aribyo twifuza. Ibimenyetso by'ayo moko ntabyo babona rero, kuko aba mu mitwe yabo kandi nta muntu ushobora kumenya ikiri mu mutwe wundi. none se twazasubizaho indangabwoko twaba dusubiye inyuma ibyo byaba ari ugusondeka abanyarwanda no kubapfunyikira amazi ikimenyetso cya gatatu guhindura ubwoko ugafata ubundi bwoko biremewe kandi byahozeho kuva kera kugeza n'ubu nko guhindura ishyaka rya politiki kuko ari uburenganzira bwa buri wese ushaka gukora politiki ariko umunyarwanda ahindura ubwoko kugira ngo agire uburenganzira nk'ubwo abari ku butegetsi bafite kugira ngo abone akazi abone umwanya mu butegetsi abone ishuri n'ibindi kugira ngo abeho kugira ngo aticwa kandi ibyo byose ari uburenganzira bw'umuntu wese akitabaza ubwo ubundi bwoko kugira ngo ashobore kuramuka akigura iyo mpamvu nayo irebana na politiki k'umuhutu ashobora guhinduka umututsi umututsi agahinduka umuhutu mwari mwumva umunyiginya wahindutse umuzigaba cyangwa umwega wahindutse umugesera ikimenyetso cya kane nta tegeko abategetsi bashyizeho risobanura igitandukanye y'umoko kuba batabikora ni uko bazi neza ko nta kibaho ayo moko akaba ari muri politiki yabo ahubwo babeshye rubanda bemeza gushyira ayo moko mu ndangamuntu nyarwanda no mu zindi nyandiko zo mu butegetsi nk'aho ari kimwe mu biranga ubunyarwanda niba atari amoko ya politiki kuki yashyizwe mu irangamuntu kandi ntibigeze bashyiramo amadini ibyo ni ikimenyetso simusiga kugeza muri 1994 indangamuntu y'umunyarwanda yari n'indangabwoko ya politiki yari nk'ikarita y'ishyaka rya politiki ibyo byoroheje ivanguramoko kugeza ku itsembabwoko ryo muri 1994 ni byiza ko ayo moko ya politiki twayavanye mu ndangamuntu ariko igisigaye ari nacyo gikomeye ni ukuyavana muri politiki no mu mitwe yacu menya ari nayo mpamvu byatunaniye cyangwa se dutinya kubigerageza ikimenyetso cya gatanu ikibazo cy'amoko abanyepolitiki batinya kukiganiraho kuko buri ruhande ruba rwanga ko inyungu zarwo zibangamirwa na n'ubu hari abavuga ko icyo kibazo ntagihari aho kugishakira umuti n'urukingo bakagihunga niba ayo moko atari aya politiki ikibazo cyayo bagihungira iki niyo mpamvu muri uyu mushinga ishyigikiye ko hakwiye kuzabaho inama mu rwego rw'igihugu ikiga ikibazo cyayo moko ikimenyetso cya gatandatu ibyiswe ko biranga amoko ntabwo bihora ari bimwe ku bitwa ko bahuje ubwoko urugero hari ba gahutu na gatwa basumba ba gatutsi mu gihagararo ikimenyetso cya karindwi ibyaha byakorewe abanyarwanda bazira ubwoko byitwa ko ari ibyaha bya politiki niba ari ibyaha bya politiki rero ni uko amoko yakorewe ibyo byaha n'ayakoreshejwe mu kubikora ari aya politiki ikibigaragaza nanone ni uko hashyizweho inkiko zihariye mu rwanda zo guhana ibyo byaha by'amoko hamwe n'urukiko mpuzamahanga TPIR ndetse n'imanza mu bihugu by'amahanga bityo rero izo manza zikaba ari iza politiki kandi izo nkiko ntizigeze zihana abanyabyaha bose ahubwo zakoze ivangura kuko zakurikiranye gusa ubwoko bw'abahutu bwatsinzwe muri politiki zavanguye ibyaha zivangura n'abanyabyaha kimwe n'inzirakarengane ubucamanza buri mu ivangura ntibugire ubutabera ikimenyetso cya munani mbere ya 1994 nta tegeko ry'u rwanda rihana ibyaha bya jenoside mu buryo bwihariye yabagaho ariko hariho itegeko rihana abanyabyaha mu mategeko mpuzamahanga harimo amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n'icyaha cya jenoside itegeko ryashyiriweho guhana ibyaha by'itsembabwoko ryagiyeho jenoside yarabaye nyamara amahame mpuzamahanga y'amategeko y'ishinjabyaha avuga ko umuntu wese ukekwaho icyaha adashobora guhanishwa itegeko ryagiyeho nyuma y'uko akora icyo cyaha. Mu Gifaransa ni principe bita la non-retroactivité de la loi pénale. Ibyo byabayeho rero kubera inyungu za politiki zimura ayo moko. Ikimenyetso cya cyenda, ubwoko bwatsindwa bute muri politiki cyangwa bugatsinda bute buramutse atari ubwa politiki cyangwa butari ishyaka rya politiki. Bamwe ngo turatsinze gaye, abandi nabo bati insinze bana b'u Rwanda insinze. Abo ni Abahutu n'Abatutsi. Ikimenyetso cya cumi, kuba hari ubutegetsi bwagiye butanga ibyo bwitaga imbabazi kuri bamwe bakoze biriya byaha navuze, nabyo bigaragaza ko ari ibyaha bya politiki, bityo n'izo mbabazi nazo zikaba zaratanzwe cyangwa zitangwa mu nyungu za politiki, bityo zikaba imbabazi za politiki. Ikimenyetso cya 11, abanyepolitiki nibo bashoza intambara za hagati y'amoko, nibo bajya ku isonga, nibo bayobora izo ntambara. Ibyo byaha ntibishobora gukorwa abanyepolitiki atari bo ba mbere babigizemo uruhare. Mu gihe cy'amahoro nta kibazo kibaho hagati y'amoko, ndetse Abanyarwanda barayibagirwa. Bayibuka ari uko abanyepolitiki bongeye kuyazura bakayashyira imbere, bakayagira intwaro zabo, barwanira ubutegetsi, bakarwanisha rubanda rw'Abanyarwanda babeshya ko aribo barwanirira. Ikimenyetso cya 12, nyuma y'aho tuboneye ubwigenge, abanyepolitiki bashingiye amashyaka yabo kuri ayo moko, Aridirwa y'Abatwa, Runari y'Abatutsi na MDR Parmehutu y'Abahutu yaje kumera yandi yose, yose harimo za Prosoma na za Radeli. Nyuma haje MLND ngo itavanguraga amoko, maze ishyiraho icyo yise iringanizamoko. Habayeho n'andi mashyaka bizwi ko yari ashingiye ku moko, nubwo atashyirwaga mu mazina y'ayo mashyaka. Ikimenyetso cya 13, itsembabwoko ry'Abatutsi ryategetswe na bamwe mu banyepolitiki b'Abahutu bashakaga kurengera ubwoko bwabo bwa politiki mu nyungu zo kugira ngo bagume ku butegetsi. Nyuma Abatutsi bahoze ari impunzi nabo baza bavuga ko ngo Abahutu bose bagize uruhare mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi mu nyungu za politiki zo kugira ngo bagere ku butegetsi. Kugera naho batangaza mu Rwanda no ku isi yose ilisiti y'Abahutu bakekwagaho ibyaha bya jenoside kandi anketi zitarabakorwaho ngo zigaragaze amadosiye yabo mu butabera, bamwe muri abo bakaba barahoze ari abategetsi bahezwaga kugira ngo batazabugarukaho. Ikimenyetso cya 14, ku ngoma z'ubwami umwami ngo niwe wenyine utari Umuhutu, ntabe Umututsi kandi ntabe n'Umutwa. Umwami Rudahigwa yaba ngo ari we wise Abanyarwanda imbaga y'Inyabutatu. Inyabutatu iramutse igizwe n'amoko y'Abanyarwanda bose, kuki we atari kuba Umuhutu, Umututsi cyangwa Umutwa kandi nawe yari Umunyarwanda? Keretse aramutse yari umunyamahanga cyangwa se ari Imana nk'uko bitaga umwami ngo ni Nyagasani, kandi si byo. Birumvikana rero ko yavuze ibyo kubera impamvu za politiki, mu buryo bwo kumvisha rubanda ko ari hejuru y'amoko, kugira ngo abaturage bumve ko ubutegetsi bwe butabogamiye ku bwoko bunuko. Ari nabyo bigaragaza ko muri icyo gihe ayo moko yari nk'amashyaka ya politiki yo muri iki gihe. Ni nayo mpamvu mvuga nti niba ayo mashyaka ya politiki mashya ashingiye kuri demokarasi, kuko ayo moko aracyakora iki muri politiki? No mu bindi bihugu bitegekwa n'abami, umwami ntagira ishyaka rya politiki abamo. Iyo ayo moko aza kuba atari aya politiki, umwami nawe aba yaremeye ko ari Umututsi cyangwa akavuga ko nta bwoko agira kubera impamvu y'uko ntabwo yemera. Muri ubwo buryo bwa kabiri byari gutuma abandi Banyarwanda nabo bagira ubwo burenganzira bwo kutemera ayo moko, cyangwa se abareruye ati ayo moko ntabaho kubera ko nta bwoko mfite kandi ndi umwami wanyu, bityo rero namwe nta mwuko mufite ariko siko byagenze ikimenyetso cya 15 kuba ayo mwuko atanya abanyarwanda akabateranya kandi akanabasumbanya ni ukubera impamvu z'ubutegetsi bw'abanyepolitiki ikimenyetso cya 16 mu ntambara ya 1994 kimwe no mu bindi bihe byose impunzi zagabaga ibitero ku Rwanda abategetsi babwiraga abari mu gihugu ko abatutsi bateye u Rwanda bagamije kugarura umwami n'ubwami kugira ngo abahutu basubizwe mu buhake ku mpamvu zo kubangisha abo batutsi hagamijwe kugira ngo badasangira ubutegetsi nabo nyamara uwo mwami yarinze yitaba Imana ataratamba u Rwanda ikimenyetso cya 17 nyuma y'aho intambara ya 1994 irangiriye abifuza ubutegetsi bavuze ko abahutu bose ngo bakoze jenoside hari umunyepolitiki wabyiyemereye avuga ko yagendaga mu mahanga yose aribyo yamamaza n'ikimenyimenyi nuko hashyizweho ingengabitekerezo ya politiki ivuga ko ngo umuhutu wese ngo agomba gusaba imbabazi mu izina ry'ubwoko bwe kubera jenoside yakorewe abatutsi nubwo nta cyaha cya jenoside kimurangwa nyuma y'iyo ntambara umuhutu wese uvuze icyo atekereza kidahuye n'iyo ubutegetsi bushaka bamwita umujenosideri cyangwa umuhakanyi wa jenoside iyo jenoside mvuga ntabwo ari iy'abayahudi ahubwo ni iy'abatutsi yakozwe na bamwe mu bahutu ikimenyetso cya 18 bamwe mu bahutu nabo batabatutsi namwe mwakoze jenoside y'abahutu abari mu butegetsi bati murapfobya ya jenoside y'abatutsi abo bahutu bavuga bati turashaka imikirano kugira ngo impunzi dutahe mu gihugu cyatubyaye abandi bati murashaka kugaruka gukora indi jenoside y'abatutsi ntidushobora gushyikirana namwe bamwe mu banyamahanga nabo jenoside bayigize impamvu yo gushyigikira cyangwa kurwanya bamwe mu banyepolitiki b'abanyarwanda bitewe n'amoko yabo batitaye ku bitekerezo byabo bya politiki birabaje kubona ijambo jenoside rikoreshwa mu buryo bw'iterabwoba cyangwa ubundi buryo bwose bugamije inyungu zo gushaka ubutegetsi aho kurenganura inzira karengana ikimenyetso cya 19 nta muntu ushobora kugira ubwoko bubiri ko abanyarwanda dufite ubwoko gakondo bw'abanyiginya baziga abega n'ayandi ntarondoye tukagira nubwo abahutu abatutsi n'abatwa nuko bumwe muri bwo atari ubwoko mu byukuri kuba muri buri bwoko gakondo habamo ayo moko atatu yose ni ikimenyetso cy'uko ayo moko atatu ari aya politiki kandi ari n'amahimbano ce sont des ethnies politiques et artificielles ikimenyetso cya 20 kugeza ubu ingoma zose zagiye zijyaho kandi zishaka kugumaho zishingiye ku mpamvu z'amoko y'abahutu n'abatutsi na n'ubu nk'uko nabivuze mu ngingo ya 2 hari abashaka kuzajya mu butegetsi ari uko bagabanya imyanya hakurikijwe ayo moko yabo biyumvamo nk'aho ari amashyaka ya politiki cyangwa ko abanyarwanda bose bazaba bategetswe kuyajyamo ukibaza ubwo bubasha bwo gufungira abanyarwanda mu nyabutatu yabo aho babukura ikakuyobira baribeshya ariko ntibazabigeraho waka n'ibimenyetso ntanze azampe ibi bivuguruza tuzabiganiriho nzabagezaho n'ibindi mu bihe biri imbere
Parce que...
tatu twumve noneho inama uyu mushinga ugira abanyarwanda mbere yo kumva izo nama ariko reka tubanze twumve ubuhamya bw'uyu munyarwanda kazi
kizo cy'amoko rero nubwo abanyarwanda bakirengagije dore bari baravuze ngo nta moko abaho none ngo bamwe bagomba gusaba imbabazi ubwo birumvikana ko ikibazo abantu bari barakirengagije none kwirengagiza ibibazo rero bituma bigaruka nico tabivuga ngo birangire bizaguma bihora birangira njyewe rero kuri ibiganiro byanjye ngomba kubirangiza kugira ngo tujye twikomereza muri ambiance twivugira ibindi nyine by'ubumenyi tutarinze kuba bloke guhagarikwa n'ibyo bibazo by'abahutu n'abatutsi kandi ari bibazo bice cyane Sasa rero ikibazo cy'amoko ngiye uko nkizi duhere ku bwoko bwanje aho ubwoko bwanje nabukuye hanyuma ubwo tuvuge n'iby'abandi ubwoko bwanje rero aho nabukuye ngiyewe kera tukira abana niga mu rugunga muri primary niho natangiriye kumenya ibintu by'amoko kubera ko mu ishuri baravugaga ngo abahutu nibahaguruke abatutsi nibahaguruke abatwa nibahaguruke icyo gihe rero ebana ishuri ryose ryahagurukaga ari abahutu nyine bahagurukana ishema bishimye cyane donke umuntu uhaguruka mu bantu kumva guhaguruka mu bahutu icyo gihe rero nanjye narahagurukaga mu bahutu rwose kuko mbegana ibyo bintu byari hatari twahagurutse abahutu nibahaguruke cyane twahagurutse sasa rero kera kabaye rimwe umwana twiganaga aramfata kuzuru izuru ryanjye yararikiye aranyicaza ngwicara ngo wowe ngo wize ngo nta soni ngo riga nta ni soni ngo uruhaguruka mu bahutu nayo mazuru yawe ngwicara noneho ndababara cyane ndavuga ariko se nakoze iki kuki ntashobora guhaguruka ngiye ndabona ari fani kuki ntashobora guhaguruka ntago mbyumva ubwo rero ntaha nababaye cyane ndi kwibaza ukuntu ngiye kujya mpaguruka mu bantu baguru kubona badafite ishema ryo guhaguruka bihishe mbega wabonaga icyo gihe abantu bahagurukaga mu batutsi atari areze na gato you know mbega hari nkari nk'ikintu mbega byari ikibazo icyo gihe kuba umututsi donc rero nkajya nibaza ukuntu ngiye kujya mpaguruka mu bantu bahaguruka bihishe ndataha nababaye nuko mwana ndagenda kumurega mu rugo mama donke uyu munsi nahagurutse hanyuma umwana twigana aramfata ku mazuru aranyicaza yanga ko mpagara amwe ngo ntago nemerewe guhaguruka mu bahutu mama ngo ngwiki ngo ubundi sininzara akubwiye kujya uhaguruka mu bahutu uyi baba data we ngo mana ishora byose we yabihinduye drama yabigize ibintu bibabaje cyane bikomeye noneho njye ahubwo ntangira kwibaza icyaha ngo ngwiki ngoya ngo abana banje we ngo tibishoboka ngo ninde ngo kubwiye ngo kukabaho biramubabaza cyane ngo ukuntu ngo nagiye gwa no arambira ngo subira ku ishuri ubwire mwarimu wawe ko twebwe turabana b'Imana ntazongere kuguhamugurutsa mu bahutu ntazigere ntuzigere uhaguruka mu batutsi abatwabo ngo ni ntama z'Imana donke ubunama bati abo ntibarayabona. Anyways, ubwo nyine bambwiye ukuntu ntazongera guhaguruka mu bahutu ntazigera mpaguruka mu batutsi kandi ko mwarimu ari we wayobye ko ngomba kugenda nkamubwira ko turabana b'Imana kandi ko abantu hose ari abana b'Imana kandi ko donke iyo systeme mbega wapi Evan donke kuvuwa munsi ndishima cyane nkaje donke nje wasanga byane navuga ngo Ruiza ari yemera wasanga araho ngaho mbikura kuko ngenda ahantu hose ndumva nyine n'umwana w'Imana ndi mu biganza by'Uwiteka imiryango yose ifunguye ariko ubwo muza ahantu ngera ni simaze kwandika simuzabyisomere henshi cyane kuko nyine nta ngenda mfite iyo freedom navuga ko icyo kintu cyampaye freedom mu buzima kutagira ibazo byawo tunabatutsi donke biguha freedom ugenda mu bahutu ugenda mu batutsi bakabyanga bakagutesha umutwe kubera ko nyine bo baba bagifite ibazo by'amoko ariko ni hahandi nyine wowe iyo wabirenze uba warabirenze none rero nicyo nasaba ko abanyarwanda twasubira tukareba ko abantu bose ari ibiremwa muntu ari Imana yari yarabaremye rero twakoshereje Imana rero abo bana nicyo twagombye kwibaza ngo abo bana bazavuka se bo bazigishwa ibiki ibyo bazabigisha ni ibintu bibeshaho abantu cyangwa se ni ibintu bizabicisha niyo bakibabwira ngo nibaguruke mu bahutu cyangwa nibaguruke mu batutsi ni ibintu bizabeshaho koko cyangwa ni ibintu bizabicisha ubwo rero tuziga binononsoye ubwo tumaze kuvuga ibyanjye by'amoko yanjye tuziga binononsoye noneho aho amoko yavuye naho byahereye n'ababizanye nuko twabikemura n'amoko yabagaho kera nuko dukomeza
ubwo buhamya mumaze kumva n'ubwo umunyarwandakazi witwa Louise Uwacu washoboye kwibohora ingengabitekerezo z'amoko ya politiki aragira ati kutagira ibibazo by'amoko y'abahutu n'abatutsi biguha freedom biragaragara ko yarenze ayo moko kuko atari umuyoboke w'inyabutatu yarasobanukiwe yaribohoye arishyira akizana ele libre abajyamakanya ko ayo moko aba mu mitwe yacu kandi ko hari abanyarwanda batayafite noneho nizere ko babonye ikimenyetso murabyumve namwe kandi umunyarwandakazi si wenyine hari n'abandi abanyarwanda bose cyane cyane abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu dukwiye gushakisha uruhindu ikintu cyose gihungabanya uburenganzira bwacu abanyarwanda dukwiye kwirinda kuba abagaragu b'amoko n'ibikoresho by'abanyepolitiki badushora mu byo tutazi mu nyungu zabo tugomba kwitandukanya na politiki ishingiye ku moko kuko iducamo ibice dukwiye kuyoboka politiki mpuzabanyarwanda niyo mpamvu abagize societe civile n'amadini n'abandi badakora politiki igamije kugera ku butegetsi badakwiye kubogamira kuri leta no kuri politiki bityo bagafata ya mbere bakibuhora iyongoyi y'ingengabitekerezo z'amoko kugira ngo bashobore no kubohora abandi banyarwanda abahutu abatutsi n'abatwa barenganye kabiri n'inzira karengane za politiki y'ayo moko kuko bashyizwe mu nyabutatu ku ngufu kandi nanone barahohotewe baricirwa babuzwa uburenganzira bwabo ku mpamvu z'ayo moko bityo bagirwa imfungwa za politiki abatemera cyangwa bataragira ayo moko nabo barabizira abanyarwanda rero twese twararenganye tuzira kuba mu kizwi nyabutatu gereza y'ingengabitekerezo z'ayo moko utarapfuye yarapfushije utarishwe yariciwe cyangwa arafungwa utarafunzwe yarahunze utarahunze yambuwe ibye yarasenyewe yaratwikiwe yafunzwe umunwa yimwe amashuri yimwe akazi yarakubiswe yatewe ubwoba yambu uburenganzira bwe azira kuba ngo ari umuhutu umututsi umutwa cyangwa ko arwanya ako karenganyo umuntu wese udashobora kwishyira ngo yizane aba ari imfungwa ku ngoma zose abahutu abatutsi n'abatwa ntibigeze bishyira ngo bizane bose hamwe kubera izo mpamvu iyo nyabutatu abanyarwanda bakwiye kuyivamo bakibohora bityo ntibazongere kuzihusa abanyarwanda dukwiye kureka kumva ko abanyepolitiki ari bo bagomba kudukemurira ibibazo byose nk'abana bato bategereza ko ababyeyi babo ari bo babakorera byose ikibazo cy'amoko ntabwo ari bo ba mbere bagikemura kandi ari bo bagiteza ntiwabwira umubyeyi wawe cyangwa umunyepolitiki wakwise umuhutu umututsi cyangwa umutwa ngo nisubireho akubwire ko nta bwoko bwa politiki ufite ahubwo ni wowe ubwawe umaze guca akenge wamubwiza ukuri ko yakubeshye ntitwavuga ko abanyepolitiki ari bo baduteza ibibazo by'amoko ngo niturangiza tuba ari bo dusaba kubikemura icyo gihe twaba twemeye ko tubabeshyera niyo mpamvu abanyarwanda badakora politiki y'amashyaka kandi batagamije ubutegetsi cyane cyane abari muri sosiyete sivile n'amadini ari bo bakwiye gufata iya mbere mu gushakira umuti icyo kibazo umuryango w'abiyunze wabahuza ni wo waba amizero y'abanyarwanda ntabwo ari umuryango w'abibumbye ibibazo by'u Rwanda birakururana ni uruhererekane ntabwo biterwa n'ingoma y'ubutegetsi ubu n'ubu gusa ahubwo byashinze imizi mu miterere n'imiyoborere imiterere y'imiyoborere n'imitegekere y'inzego z'ubwo butegetsi système de gouvernance politique niyo mpamvu igomba guhinduka dushingiye rero ku ngingo ya kabiri y'itangazo rya UNESCO ryo ku wa 27 Ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani ku bwoko n'akarengane gashingiye ku moko natangiye mvuga biragaragara neza ko inyabutatu yuzuyemo irondakoko niyo mpamvu abanyarwanda bakiyirimo bakwiye kuyivamo icya mbere abanyarwanda bari muri gereza ya politiki y'inyabutatu bakwiye kwibohora cyangwa kubohorwa byanze bikunze abahutu abatutsi n'abatwa ni imfungwa za politiki bakwiye kurekurwa bakava muri iyo gereza ya politiki kuko bayirimo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'amahame mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu hagati y'amoko ya politiki n'amoko gakondo dukwiye guhitamo aberanye n'umuco wacu hamwe n'ayo mahame mpuzamahanga ni ukuvuga ya moko y'abanyiginya abasinga abayega abazigaba abagesera abacyaba n'ayandi mu gihe ayo mahitamo atarabaho ayo moko yariye abanyarwanda mu buzima bwabo bwite ariko akava muri politiki icya kabiri abanyarwanda badakora politiki y'amashyaka n'ubutegetsi bakwiye kumva neza ko ayo moko nta nyungu ya politiki bayafitemo bakiya mu munyepolitiki uwo ari we wese washaka kongera kubatandukanya no kubateranya ababwira ko ngo badahuje amoko buri munyarwanda wese akwiye kwihagararaho ndetse ahubwo hagombye kuzajyaho itegeko ryemerera umuntu wese gufata mbiri umunyepolitiki ukangurira abanyarwanda gusubiranamo kugira ngo ahite ashyikirizwa inzego z'ubutabera uko kanya uko niko kwibohora icya gatatu amoko ya politiki y'abanyarwanda abereyeho kubatanya kubateranya no kubasumbanya kugira ngo abanyepolitiki bagere ku butegetsi bifuza abanyarwanda ntibamenya ko ayo moko afitiye akamaro abanyepolitiki gusa bakishyiriraho politiki ibahuza kandi ituma bareshya imbere y'amategeko ayo moko azahita acika burundu icya kane amoko ya politiki y'abanyarwanda ariho atariho kuko igihe cyayo kirabaze harabura ikintu kimwe gusa kugira ngo ashyingurwe burundu nk'uko nabivuze ni ukuvuga politiki irengera kandi yubahiriza uburenganzira bwa buri wese hamwe n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda itagamije ubutegetsi kuko ingengabitekerezo z'ayo moko ya politiki zibereyeho guhonyora ubwo burenganzira ni muri ubwo buryo rero ayo moko azava muri politiki y'ubutegetsi iyo politiki nshya niyo uyu mushinga wita politiki mpuzabanyarwanda ukaba wariyemeje kuyishyigikira icya gatanu abanyepolitiki bifuza ubutegetsi bagomba guha abanyarwanda icyizere cy'uko batazongera kwivanga mu bibazo byose birebana n'ubutabera. Icyo cyizere ni uko bakwemera kurekura inshingano zirebana n'ubucamanza, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umubano mwiza n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda. Izo nshingano zikaba iz'abanyarwanda badakora politiki igamije ubutegetsi. Ni muri ubwo buryo akarengane gakorwa n'abategetsi kazacika. Ibyo ni bitabo, nta mahoro abanyarwanda tuzagira kuko abategetsi b'abanyepolitiki bazahorana icyizere cy'uko badashobora gukurikiranwa kubera ibyaha bakora. Ntibakiri mu gaciro rero. Icya gatandatu, kuvuga ngo abanyarwanda ntituzashobora kongera kubana neza mu mahoro ngo kubera amahano arenze kamere bamwe muri twe bakoze, ni ubundi buryo bwo guha inzira ba bandi bakoze ayo mahano kugira ngo bazongere bayakore, kandi ahubwo ari byo tugomba kurwanya. Kuko ibyo nibyo bifuza, ntiyifuza ko twagira amahoro. Ni uko kuvuga ngo nta bandi banyarwanda bariho bazima bashobora gukora ibitandukanye n'ibyo izo nkoramaraso zakoze, kandi nyamara hari abanyarwanda benshi badafite amaraso ku ntoki. Tukaba tugumye rero muri wa mutego kwaguyemo wa ba bandi bifuje kudutanya no kuduteranya, kandi bakaba barabigezeho. Uwo mutego tugomba kuwutegura tukabuvamo byanze bikunze, ayo moko akava muri politiki kandi nayo akavanwa muri politiki. Abavuga ibyo nababwira nti indwara mbi ni ukumenya ko urwaye ukanga kwivuza, uvuga ko nta baganga bashobora kuvura indwara yawe kubera ko ikomeye. Icyo gihe iyo ndwara iraguhitana byanze bikunze. Abanyarwanda tureke kuba bamakanye banzemera mbibonye n'abantu bishoboka. Twemere ko igihe cyo kubana neza kizagera nitubishaka kandi tukabiharanira. Bityo umunyarwanda wese azishyire yizane kuko ari uburenganzira bwe. Umuririmbyikazi Nanamusukuri niwe wagize ati "Tout arrive quand on y croit, l'impossible n'existe pas." Mu Kinyarwanda navuga ko ari nko bivuze ko ibintu byose bigiraho bikaba iyo umuntu abyemera. Ntibishoboka ntibaho. Ndarangiza nibutsa ko ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo mishya. Iki kiganiro nk'uko nabibabwira ntangira mukigejejweho nanjye Musomesha Louise, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga ubwiyunge nyakuri, umushinga bigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzabantu. Murakoze n'abashimiye, mugira amahoro nawe ubutaha.
Abanyamahoro kuki tutaba barukundo nongera tubire duhumeka amahoro n'ibyishimo twibagirwa ibyago twagize uduhu ubuzima n'umunezero bigaragare kuki tutaba abanyamahoro kuki tutaba barukundo abanyamahoro kuki tutaba barukundo n'umunezero ube wagaruka